Ukuze selule imizamo yokuqhubeka nokunqanda amandla egagasi lesine, u-level 4, umnyango wezempilo kanye nalabo ababambisene nabo, bazoqala umkhankaso wokwenyusa izinga lokugonywa kwabantu nokuthi abantu bafinyelele kalula ezindaweni zokugoma. Ngomhlaka 1 kuNovemba, ngeke kugcine ngokuthi nje abanye bethu bavote nje kuphela eziteshini zokuvota kodwa bazofike bathole nethuba lokugonywa. Iziteshi zokuvota ezingaphezu kwe-1,000, ikhulu, zizoba nezindawo zokugoma. Noma ngabe ungabhalisele ukugonywa, uzokwazi ukugonywa. Inqobo nje uma uphethe umazisi wakho, vota bese uyagoma. Uma udinga eminye imininingwane ngezikhungo zokugoma esifundeni sakho, vakashela abaka SA Coronavirus website.